Hallelujah.
Yes, you have a bad Katonda.
Praise Jesus much, children of God. Welcome back from that service. Let me expect you've been done and work in. But don't begin to play with that again.
Kubanga abantu bawulidde nti buli omu agenda kukola ng'ekigeraki.
People when they have had each to work as their measure.
Mulimu n'abamu abalowooza nti obunafu bwabwe kye kigera kyabwe.
There are some who think their weakness is their measure.
Abooluganda.
Brethren.
Si message bweto bwegambye.
The message has not said like that.
Nti ekigeraki bwe bunafu bwo.
That your measure is your weakness.
Nedda.
No.
Wabuli ekigeraki ekyo.
But the measure is that one.
Kikuwira ddala obujjuvu bwa Katonda.
Giveth you the fullness of God.
Era kituufu.
And it is true.
Abilities omwe mutukubuza atuwa.
The abilities the Holy Spirit give us.
Zisinzira ku bunyiikivu bwaffe.
They based on how we commit ourselves and be diligent.
Kituufu asobola okwongerako ability.
Yes, he can add you ability.
Kubanga agamba nti oyo aweebuuse.
Because the what he said the one lacking.
Asabuya atakula ki?
They ask the one who does not refuse to give.
So ajasobola kuwa.
No, he can still give.
Kibanga ekigera kye yakuwa kiina we kikomeza.
The measure he gives you as a limit ends you.
Yeah. Osobola osaba ekigera ne kyeyongerako.
Can ask the measure to increase.
Kubanga bwe mbadde musoma Matayo 25.
But when he studied Matthew 25.
14 and 15.
14 and 15.
Bagamba nti bakuwanga abiti bwe ziri.
They say they give you as obusobozi bwe buli. These talents.
Naye ate bw'oba osoma Bakolinso ekyokubiri essula ya kubiri.
If you read 2 Corinthians chapter 2.
Essula ya 8.
Chapter 8.
Olunyiriri okuva ku lusooka paka olwokuna.
From verses 1 to 4.
Lulaga nti ate osobola okulaga Katonda nti ate munaye bwoba onnyongeddeko.
Shows you can so good that if you add on me.
Sikulwa okweyongerako okusukkako wano.
I can move on more than this one.
Manye musumba abantu. Bayinza okuddira ability.
People can get ability.
Bazikwanaganya n'obunafu.
Attach them with weakness.
Bantu se musumba bawandika notes za bolongo.
People write wrong notes. Yes. That is not what has been preached.
That
your weakness is your ability. No. Ability remains
ability.
God gave you to which measure which will profit you.
It
does not profit you lagging behind. Then you are passing in weakness, you call it ability.
So,
now, I wanted you to be corrected in that word. I want us to share in the midst as we ask.
Main
questions you've not gotten time to ask. Some of you wanted to use weakness.
Nga mubuyita obusobozi bwammwe.
And you call it your ability.
So twagala twogere ku bigambo ebyo okubuuza.
Speak with those words and ask.
Wakati w'obunafu n'obusobozi.
Between weakness and ability.
Tuyawule.
We differentiate the two.
Teri busobozi bukuweebwa Katonda nga tebugasa.
There is no ability given you by God and it never profits.
Era tumanyi nti okulabisako obusobozi obwo.
And you know, we know that to manifest that ability.
Bulabisibwa olw'okugasa.
It's manifested to profit.
Si bwe kiri?
Is it not that?
Kubanga bw'agamba mu Bakolinso ekisooka.
But when he say in the first Corinthians.
Esule ye 12:7.
Chapter 12 verse 7.
Tugenda gabanira wano wakati wano.
We're going to share with the midst of here.
Nti saagala okwanaganya obunafu.
That I don't want you to attach your weakness.
N'obusobozi mukama bwakuwadde.
And the ability God has given you.
Kubanga obusobozi.
For ability.
Bukutuusa ku ekyo ekimala.
It reaches you on that enough.
Nga tolakinga.
When you do not lack.
Naye obunafu.
But weakness.
Bukuleka awo nga togasizza.
It leaves you hanging. You have not profited.
Teweegasa tusoyinza kugasa balala.
Don't profit yourself. You don't expect profit others.
So njatubuulizaawo ebibuuzo wakati.
I want to ask questions the midst there.
Yes, you have
praise Jesus much.
Kaba tusomereko mu Bakolinso eyo nga tulinabagenda mu eno ey'okubiri.
Ask the Corinthians before we go to the second. Abakolinso ekisoke sura ya 12 n'olulyo lw'omusanvu. First Corinthians chapter 12 verse 7.
Naye buli muntu aweebwa okulagibwa kw'omwoyo olw'okugasa.
Buli muntu aweebwa okulagibwa kw'omwoyo.
Each is given the demonstration of the Spirit
olw'okugasa.
For profiting.
Jukira okulabisibwa kw'omwoyo.
Remember the demonstration of the Spirit.
Bwebusobozi buli.
It's the ability.
Bwe tuli mu kusoma kwa mu Matayi sura ya 25.
That we read in Matthew 25.
Olunyiriro lwe 14.
In the verse 14.
Olwe 15.
In the verse 15.
Omu baamuwa talanta emu.
One was given one talent.
Omulala bbiri.
Another two.
Omulala satu.
Another three.
N'ettaano.
And five.
Na buli omu ng'obusobozi bwe yalaga eri Katonda.
Each has the ability they showed to God.
Obusobozi bw'okukozesa.
The ability to use it.
Asobole okwegasa n'okugasa abalala.
Can profit themselves and profit others.
Sisagara ogenda odire message eiseewo.
I don't want to get the message there which is passed through.
Njogenda kukola ng'ekigeracho.
That you work as your measure.
Eky'obusobozi bw'olina.
Of the ability you have.
Oduka obuteegasa.
And you reach not profit yourself.
Newankubadde obutagasa balala.
Neither to profit others.
Nga owandise ebitali mu nnyo makulu.
You've written things which have no meaning. As you say that, that is my ability. How is that, brethren? When we go back, 2 Corinthians chapter
8,
he speaks as he says this.
Abakolinso ekyokubiri sura y'omunaana n'olulimi olusooka.
2 Corinthians chapter 8 verses 1.
Era tubategeeza abooluganda ekisa kya Katonda ekyaweebwa mu kanisa ez'e Makedoni olwokubiri. Mu kubonaabona okw'abatema ennyo essanyu lyabwe eryasukkirira n'obwavu bwabwe obwayinga obungi lyasukkirira mu bugagga obw'obugabi bwabwe. Olulimi olwokusatu. Kubanga ntegeeza bo abaagala bokka nga bwe bayinza era n'okusinga obuyinza bwabwe.
Kaakati
now
ojja kugenda ogambe nze nkoma wano eno naye nga tolaba mugaso.
I end here, you don't see any profit in coming your way.
When I read in English, it says, Second Corinthians 8, verse
1.
Moreover, brethren, we want you to know of the grace of God given unto the churches of Macedonia. Verse 2. How that in great trials of affliction, the abundance of their joy
obungi bw'essanyu lyabwe
and their deep poverty
n'obwavu obungi bwe baalina
abounded unto them riches
bo banywerera ery'obugagga
liability
eddembe lyali baweereddwa. Olunya lwokusatu.
For today's ability
era ery'obusobozi bwabwe
I bear record
mazima mbajulira
yeah
dala
and beyond their ability
n'okusukkuluma obusobozi bwabwe
they were willing of themselves
bali beteefuteefu eri bo bennyini.
Kati ndowooza olabye
now you have seen
waliwo obusobozi obuweebwako obujulizi
this ability where they witness about it
nti ddala bulina kye bukoze kiraga nga kikugasiriza
done something which show it's profited you
ate nga kigenda kugasa abalala
and it is going to profit others
naye nti baakola
but they worked and
did
beyond their ability. You have to show God he can take you beyond there. Though we've gotten examples. Apostle Luke and Apostle Mark. As the ability they had. But the ability shows is profited. Yes. If you read the brother Mark, you profit in it. In the brief. But if you read the brother Luke, you profit in detail, in numerity. Now, I don't want you to be out there. You are on your weakness. You insult the Holy Spirit. As you say that, which have not profited and not mean they not profit others. That is my ability. Don't lie us on that. And we don't want to attach on this message.
So
let everyone do what they can. For we have to make all of you disciples.
What taught
you learn use the ability.
So si kubakugambye nti bera
uyagajjalire. They have not tell you you lazy on yourself. I've understood you by the Spirit of God.
Mbategedde.
I've understood you.
Era mukubyenga runga munyumirwa.
And you've clapped enjoying. I saw why you are enjoying. You support your weakness. They did support you. They used the ability.
They
everyone do their rough things as they can. Brethren, don't make us forget our ministration. For in Ephesians chapter 4, we try to see you all mature. You reach the measure of Christ.
Not that
you lag behind, you say it's your measure. And when he speaks with us, he says, according to Ephesians 4, verse 11 and 12. Ephesians 4, and verse 11.
Olw'okutuukiriza abatukuvu, olw'omulimu ogw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo, olw'13, okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu ogw'okukkiriza, n'ogw'okutegeera omwana wa Katonda, lwe tulituuka okuba omuntu omukulu, okutuuka mu kigera eky'obukulu.
All pursue to reach that measure of fullness. Now, I want you to understand like this. Ability in Mark within writing. Even of understanding they differ. Now Mark, there is nothing he never knew. He had ability to summarize work. Ability.
Summarizing work and yinga details.
Ask him details, he can explain it. You can't summarize something you don't know detail about.
Summary
from detail. Now he had that ability. It was clear work.
Don't say
Mark wrote few chapters. Three sentences. We earned a man. You not finish 32 pages.
That's ability.
Weakness make it ability. Teacher Banji, what had you understood?
Yes, we must go to Uganda.
Praise Jesus, brethren.
Oh, yeah,
he is the word of God.
Manya neddoboozi musomesa bangi.
Name and voice teacher bangi.
Mwoyo mutukuvu olaba.
The Holy Spirit sees.
Mbadde natera okubuuza musumba Newman.
I was about to ask Pastor Newman.
Okilalifying eri ekibiina.
To clarify to the congregation.
Kubanga.
Because.
Bandi to say kise nze mpulidde.
Me I am part.
Nga munda mubu muyinza okubeeramu okulwanagana okwa message.
Inside there may be a conflict in the message.
Nga balwanaganya abaweereza babiri.
They fight with two ministers.
Kubanga emabega awo twakamala okubanga twekiikingamu engeri gye tukola waaka.
Because sometimes we check ourselves and we do work.
Kati ne musumba Newman kuba omwoyo wa Katonda alina message gy'aleese.
No, Pastor Newman, by the Spirit of God, has a message.
Naye ngeza okutunuulira.
But I've looked.
Nga wandibawo okwagala okwekwasa.
These. They may be a metaphor
bulungi musumba Newman gy'abadde abuulira.
Which was not clear. Pastor Newman preached to them.
Kubanga engeri gy'ebadde nti obudde bubadde buto.
The wait time was little.
Musumba Newman abadde agenda mangu.
Pastor Newman was quick running.
Boko okutegeera.
Now they understand.
Nange nkirabye nga aliwo abatakitegedde.
I saw the people who did not understand.
Ne baagala okwekwasa obunaku bwabwe.
They may get excuse of the weakness.
Nga bakiyita ekigere ekyekisa.
They call it the measure of grace.
Naye kuba omwoyo wa Katonda.
But by the Spirit of God.
Nsaba okubuuza ekibuuzo.
I request to ask this question.
Ku luli twasooka okulaba.
Before we first saw.
Engeri emitwe gyinza okuwandiikibwamu.
The way headings can be written.
Omwoyo omutukuvu bwagi stated.
As the Holy Spirit has stated.
Ne twesanga.
We found.
Nga tuyinza okuba kale twawandiika katugeze kugga guno omutwe.
Maybe we wrote this heading.
The pure language which is supposed to be used.
Olulimi olulongoofu olulina okukozesebwa.
On the platforms.
Platforms.
On the different platforms of focus of God.
Platforms of focus of God.
Kati omulala nga awandiise bwati.
Another has written this.
The pure language.
Olulimi olulongoofu.
Omulala nga awandiise.
Omulala. Another.
Ng'ekigambo bwe kibadde the pure language which is supposed to be used.
Olulimi olulongoofu olulina okukozesebwa.
Ng'oli alinako omutwe gwa kitundu.
Another has a heading half.
Omulala agulina mu bulamba bwako.
Another has it in the fullness.
Nga bw'omutuukako okumubuuza.
When you reach to ask them.
Ekyo kigera kya kisa.
That is measure of grace.
Sebo tutwale ekyo tutwale kiriwa.
Take that or we take what?
Kubanga omulala yinza ogamba sirina speed esobola kuwandika bigambo ebyo byonna.
Another can say I have no speed write all those words.
Naye nze mbitegeera.
But me I understand them.
Naye sobodde kubiwandika byo. Naye nze mbitegeera.
Not written them but I understand them.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Kusina ku byokulabirako ebituweereddwa.
According to examples given us.
Owooluganda Luka.
The brother Luke.
N'owooluganda Marko.
And the brother Mark.
Bw'osoma otegeera.
If you read, you understand.
Bakiwandika nga kiramba.
They write it the full.
N'asummarize ng'ebiddamu munda muli.
Summarize what is within.
Kubanga bw'otunuulira owooluganda Luka.
But if you look to the brother Luke.
Yatandika nnyonnyola okuzaaliwa kwa
the birth of John. How it happened.
Ado oruganda Marko.
Then Mark.
Began
to prophecy which bring John. Prepare the way of the Lord Jesus. He did Papa, he was birthed and all that. He began. Prophecy said he will be there. He came prepared the way. The Son of God.
If you
want detail, you go there.
Kubanga tusomano kachi.
For we read a little here, a little there.
Kanayegwe.
Now
you.
You cannot read it in another's book if you read to read there.
So you know kuandi kemi tunga bi.
Now you write things when they come out full complete.
Kwanza kuni mambo heading yekulemi yokuandi kane kuayo.
Fail to write the heading in full.
Means
what you write down, you will not understand it. The truth.
Of
our aim in the entire world. That is what Christ gave us. To make you disciples. Gathered many presses in the world. Not been thought of, be made disciples. And we gathered always. To praying. To be divinated upon. Was it not that? Our aim is to make you a disciple. A disciple must
have
what taught them, they take it on well. If you read Matthew 28 and the verse 18, let's read the verse 19. And 20. He speaks as he says this.
Matayo esula yabiri munano olunyira 19.
Matthew 28 and verse 19.
Kale mugende mukula mawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Olwabiri nga mbayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe kino bwe giriggwaawo.
Kakati tusitumiddwa.
We have been sent.
Ofuuka omuyigirizwa.
To become a disciple.
Omuntu eyayigirizibwa.
A person taught.
Bakubiriye mbaddemu okusooka.
That you've been in before.
Kubanga tukimanyi mu nkola z'omunsi.
In the ways of the world.
Mu masabo ga Sitaani.
In the shrines of Satan.
Teba nnyo okusoma na kuwandiika kuba tebafuula bayigirizwa.
Studying and writing don't make them disciples.
Mubeera bagoberezeyo mu masabo.
Followers in the shrines.
Bwe mwatuuka mu madiini.
When you reach religions.
Ne mweyongera okuba abagoberezi b'ekyo kye mutamanyi bulungi.
Followers of what you don't know well.
Kubanga tewabangawo nti ofuuka muyigirizwa alina by'ategeera.
There was no that you become a disciple who understands.
Akwata ekitabo.
Who holds the book.
No.
And you write as they are given you. But when we came in salvation, like we resumed, understand what happened before. And we began to come with books.
But
not understood how we shall be disciples. At times we wrote scriptures.
Nekibogedde tokimanyi kyebogedde ku byawandiikibwa ebyo.
Don't know what they have spoken in the scriptures.
N'olayininga ebyawandiikibwa byonna mpaka gye bikoma.
And you list scriptures to the end.
Kati oyo taba muyigirizwa.
That one is not a disciple.
Kubanga omuyigirizwa ateekeddwa okuba yawandiisa omutwe ogusomebwako.
A disciple must have written the heading which he studied on.
N'atandika okuwandiika ebyawandiikibwa.
And they begin to write scriptures.
Nga bw'ateekako n'ebinyonnyoddwa.
As they attach on what is explained in those scriptures.
Kubanga betwabanga tufuuliwa abayivu.
As we were being made learned people.
Mu masomero ag'omunsi.
In the schools of the world.
Tetwawandiikanga buwandiisi subtopic yokka.
We didn't only write subtopics.
Naye twawandiikanga.
But we wrote.
Ne point number one.
Even point number one.
Tukiteekako ebigambibwa.
We attached on what has been spoken of it.
Let's take up n'ebinyonnyoddwa.
Even what is explained on it.
Tugenda ku point eyokubiri.
We got second point.
Twawandiikanga.
Now we wrote down.
Era tunootinga bulungi ne tunyonnyoka.
Noted where we got explained.
Bwe twali twagala okufuuka abayivu mu nsi.
When we wanted to become learned in the world.
Bwe twayagala okufuuka abayivu mu kanisa.
We wanted to be learned in the church.
Ate twakola mu bya kisirusiru
mu bigambo. Did foolish things.
Wandika omutwe n'olumu obutaguwandi.
Write a heading at times you do not write it.
Bumara okubanga oba oguwandise.
After you've written it.
Kati batandika okusoma ennyiriri.
Now they begin to read verses.
Nga bw'owandika Yeremiya
1:8. You write Jeremiah 1:8.
N'ogireka.
You keep hanging.
Ku Yokana 2:4.
John 2:4.
N'ogireka.
You keep hanging.
Kati simanyi obadde oli muyivu ategeera
omuntu. Whether you are a learned person who understands well.
Oba oli mugoberezi mugoberezi.
Whether you are a follower.
Kubanga mu biragiro bya Katonda.
For in the commands of God.
Bwamananaga mubayigirize ne byonna.
Teach them all.
Binabaragira.
I commanded them.
Olono lwengendo okubeera wamu nammwe.
Then I'll be together with you.
Okutuuka enkomerero.
To the end.
Kakati twatubanga tulina okuyigiriza byonna byalagira.
And to teach all the commandments.
Mwabwe tobiwandiika
bulungi. And you don't write them well.
Tunamwesiga tukyoyigiriza abalala.
How shall we be able to teach others?
Kubanga ayogera mutemisewo n'agamba.
It's this in Timothy says.
Tebigambo bino.
That this word.
Kwasa abantu abeesiga.
Commit them to the faith. Who will teach them to others as they are. Imagine. Made your weakness your ability.
And
wrote all things not worthy as you call it your ability.
Here
in Timothy he says these words commit to the faithful. Those who will be able to teach them to others. If I commit to these words.
Okay, katusomeyo ko tulabe.
Let's read Timothy
chapter 2 verse 1 down.
Timothy chapter 2 verse 1 down.
Timoseo ekyo kubiri esule yo kubiri olinyo tsoka.
2 Timothy chapter 2 and verse 1.
Kale kwe mwana wange, beranga wa amanyi mu kisa ekiri mu Kristo Yesu.
Okusoka byonna wadde ekisa bw'ekiri.
Because of breath is there.
Kyogambye ng'obusobozi.
That it's an ability.
Ne bakusuubira okukibeeramu n'amaanyi.
Expect you to be strong in it.
So sina bunafunga weekwasa kwasa.
Not with weakness having excuses.
Musumba ekyo ky'amazina.
Wow, that is truthful.
Abantu bano.
These people.
Abava mu kubeera obubeezi abantu.
Who shifted from being people.
Ne bajja okubeera abaana ba Katonda.
And they came to be children of God.
entegeera gyadde bakutegeddemu
baadde
bafunye obuwagizi obwobunafu abamu ku bo nga babuyise ekigere ekyo
ekisa
eky'obusobozi mu
baweereddwa
kakati bamugambye mu kisa ekyo kyennyini onoobeeramu
n'amaanyi
okukola kyonna ekisoboka
eky'obutuufu
olunyo lwokubiri
era
byewawulira gye ndi mu bajulirwa abangi ebyo biteresenga abantu abeesigwa era abalisaanira okuyigiriza n'abalala
kakati munange ogenda kwegamba tukuteresa okulabika nga naawe ate oli kisobola okuyigiriza ebyo byennyini abalala
atibirizaamu
ennyonnyolayo nga nvulongoomutwe abawandiise
gwatundubooliba
tojjukira ekyeyongerako
naye bw'oliba
obawanga ogamba anti tewamazeyo
mutuonagamba
kakati twawule wakati w'obusobozi
n'obunafuojawanti
wawandiikako katulabe obusobozi
tewateekawo
katwawule wakati w'obusobozi Yesu yabazibwe.
Praise Jesus.
Nga tebelezaamu singa ongamba ogezaako okungamba.
If you try to tell me.
Ekigera ky'ekisa ekirabo ekyo.
Measure of grace gift given you.
Oba ekigera ky'ekisa eky'obusobozi.
Measure of grace of ability.
Mukumanya Katonda.
In knowing of God.
Kigwe bakikuwadde nga tekigenda kugasaawo bonimba.
It is not to profit you are lying.
Oba muyimba.
You are a liar.
Fenna tuli wano.
We are all here.
Tulina obusobozi.
We have ability.
Oba okumanya amazima gonna.
Knowing all truth.
Era nawe okimanyi
you know it
nti tugenda tukukwasa bino nga bwe tubikukwasa
obyongerayo
obusobozi bw'olina bwakubikwata nga bwe bikuweereddwa
so
si mu kukola mubyakifuula
nnengeweekennyini
weegamba muli
obusobozi
bwange tukimanye katonda ayagala abantu bonna
balokoke
ate batuuke mu kumanyira ddala amazima
gonna
siganye walokoka mu biro
ebyayita
niye wakola obunafu bungi nnyo
bwewalowooza
nti okulokoka omaze
newerabira
nti ekigambo ky'okulokoka
kiriko
okufuba okulaba ng'omanya amazima
gonna
ekyo si kyatugamba mutemiseweera
ng'agamba
nti katonda ayagala abantu bonna
okulokoka
n'okutuukira ddala mu kumanya
ki First Timothy chapter 2 verse 3
Yes.
Timoseo ekisoke sileyo kubiri n'olunyiriri olwokusatu.
First Timothy chapter 2 verse 3
Ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda olwokuna ayagala abantu bonna okulokoka era n'okutuuka mu kutegeerera ddala amazima.
First Timothy chapter 2 verse 3
Timoseo ekisokesura kubiyunyirwa kusatu.
This is a good and acceptable in the sight of God our Savior.
Era kino kirungi era kikkirizibwa mu maaso ga Mukama waffe omulokozi.
Verse 4
olunyiriwa kuna.
Who will have all men to be saved.
Ayagala abantu bonna okulokoka.
And to come unto the knowledge of the truth.
N'okujja okumanya amazima.
Labako.
Now see.
Ye katonda akimanyi stepu y'esooka yali yakulokoka.
God knows your first step was to be saved.
Stepu y'okubiri.
The second step.
Gyewalina okutambulira mpaka lw'olidda mu ggulu.
Move by till you go back to heaven.
Kumanya amazima.
To know truth.
Konna.
All truth.
Kalatebirijamu.
Now imagine.
Ogamba walokoka.
You say yourself.
Erebisere ebisinga ekimu ku bitutawanya wansi w'enjuba.
Many times what troubles us under the sun.
Bwe tulokoka.
When we get saved.
Batugamba kiwedde.
They say it's finished.
Naye Katonda ateekako ekyokubiri nti ayagala bonna balokoke.
God attaches the second once all be saved.
Ate batuuka n'okumanya amazima gonna.
And they reach to know all truth.
Kati bw'okiteekamu obunafu.
If you involve weakness in it.
Sikakasa kiyinza okugasa.
I don't prove it can profit you.
Waluganda Peter obadde ogamba ki?
Brother Peter, what were you saying? Peter.
kanguye ekintu kino temukikozesa mu ngeri
kubanga
n'abayigirizwa bamweri ababadde babazaamu amaanyi kukola
notes
ez'ekigambo kya
katondaobadde
mugenda kukaayana nabo
nziwaka
wange muteeka bwe nti saaga bintu
Praise the Lord, brethren. Pastor Peter by name. We thank the Lord for correcting us through his word. We thank for this message. Indeed, where I have been, me, I was rejoicing. For I was on my side. I'm going to do what I want. According to my understanding, I've not touched the others.
There is
what teacher Panji
he
spoke of the heading that we write headings. Indeed, there is a word of wisdom which passes, and when brethren has brought a heading, when they bring the heading, they write in 3-4 words in the Holy Scriptures. They mean the heading he has brought. As we go down, they are not on that heading. Now it costs some of us to write scriptures. The words which follow, they have differed from the heading. I don't know whether it's on me or it's me who is not understood. I don't understand it. I would have brought example.
So
I have the book of wisdom.
Yes,
praise Jesus. The good thing, 3.5 years about to finish of being taught, discipled. We begin to minister. And we have been here. God tries to put us on speed. The world, the church in the world where they are, they can't follow one message for a month. It is hard. Even the
pastor
to gather it, it takes him time when he's done it.
Means
they didn't write headings and meanings to follow them. In that life, it appears not to finish up, finish from us. But we try to see it finishes. In the few months we remain not clocking 5. And we reach, we can indicate the heading. And we move by it down. Scriptures, they move on like that. And there are some who sent a message. And they say, messages were too much on our WhatsApp
of
full knowledge of God. This of the word of wisdom, the one has brought and they have come to dance in their own to see whether they learned. And they have put them there. And I wonder, we read what of the message. Keep moving on and we don't get off them. No, we can start
with
3 months. The headings keep running. Someone doesn't pervert. Now you learn to teach in series. But that is what we study by here most of the times. Out there you gather. Study today this. Tomorrow the other. This did finish. The other this. Nowhere you reached it. Every day they learn.
Bible,
don't reach to understand all truth.
But
you just learned not things reaching you in the eras of both your churches. That is how I've spoken it. In eras of those churches, you were not ordered and organized.
Now,
it was hard both our ministers to have a teaching they teach to the understanding of it. And they preached, began with something else.
Talk
others not there in the midst.
It
ended elsewhere. I think you were used to be like that. Pastor begins the heading of anointing.
We're
going to see anointing.
It's
in the
man,
that of money flowing, that of a vesting.
Not
understood what is anointing. Now you were in the schools of the blacks, the initials. For black schools, the initial schools, they had no syllabus. And they are not ordered. What started would have been right because it wasn't ordered.
No.
Why it brought what is ordered and they break much. He made us retard. Yet to their side is not what works there. I'm not saying I've heard them, but I've told you.
So
now what the brother said, we try to fulfill
1
Corinthians 14. Verse
40.
That we can be of order.
Yes.
Let's read, we see.
Verse Corinthians
14, verse 40.
Nebyo nabikole bwenga. Nebyo nabikole bwenga. Mochitibwa. Echisana. Era mumpisa ennungi.
Okay. First Corinthians 14, 40.
Abakolise ekisooke essula ya 13.
Let all things be done decently.
Ebintu byonna bikolebwe mu bulungi bwabyo.
And in order.
Era ne mu order.
Kakati.
Now.
Ebintu ebintu decent kwegamba.
Decent. And their goods. And
ordered
well. What we try is one, brethren. That you write, that is what is in you. It's what fills in you.
And
you know what you release to write, it is what filled in you. It's not what that. We say in Matthew,
he says,
what fills someone is what gets out of them. Write things worthy. We study the word of God. Rough work is what fills in you.
Wanji?
Are we together? Matthew 15. What fills in someone is what gets out of them.
You
can't write things decent.
Smart.
They are smart in ordered. And they are prepared well.
Now we've
not ordered you. That's what we say. Now you get weakness.
But
brothers, what he had understood
is
do what he wants, what he feels he has, can be able to. Praise Jesus, man. To join weakness with grace and ability. And they began to mix them up. Let's read in Matthew, we see. As you write in that your book, that is how you are inside you. Matthew 15 verse 17.
Buli kiyingira mu kamwa kigenda mu lubuto ne kisuulibwa mu kiyigo. 18. Naye ekifuluma mu kamwa. Nti naye ebifuluma mu kamwa biva mu mutima n'ebyo bye byonoona omuntu. 19. Kubanga mu mutima mwe muva ebirowoozo ebibi, obusi, obwenzi, obukaba, obubbi okuwaayiriza okuvuma olwabiri ebyo bye byonoona omuntu naye okulya nga tanabye mu ngalo tekwonoona muntu
ekijjula mu mutima
kyeera
bw'oba nga olinamu ebirowoozo ebigwagwa
prophetic foolish speak you do them if you have clothing half clothing
these
days they sell in the shops
you can't
tell me God will check the heart
clothed
like that the heart was not involved
that filled
the heart to clothe your half clothes
ekyo kyennyininyini kyafulumye
muguebiseera
ebisinga tuwandika kyennyini ekisoosa okujjamu
ffekyetuwulidde
nekiyingira ekyo
kyetuwandikakitegeeza
bwe ntula mu kitabo kyo nsobola okumanyira ddala nga
bw'oli
obanga nkutegesa ogwanidde okuweereza oba
nedda
kiki ekigenda mu maaso ku kigambo
kinokwekuwakana
nemesage
esoosekwekutereeza
entegeera gy'obadde
okitegeddekubanga
ebadde ku
speed
neetakuwa byonna oba olyawo naye tetulese ki ensigo eyo kubeera nga bw'obadde okifunye mu bukyamu naye okugitereeza emere bulungi katonda waffe tumumanyiwa
order
mu kanisa ze zonna
ez'abatukuvu
era tetukusuubira kukola bintu bitali mu order ng'oli wa kanisa ya
katondatugezaako
okugamba
yawulira
ddala wakati w'obunafu
differentiate between weakness
n'obusobozi obw'ekisa katonda
kyakugeredde of grace the measure God has given you
okikozese bulungi kubanga akuwa lwa kugasa
when he gives you for purposing
yesu yebazibwe
praise Jesus much
so bw'oba osoma mu bakolisi kisooka 14
read the first Corinthians 14
akugambye
he's told you
ye kennyini wa order mu kanisa ze zonna
self is of order in all his churches
era bwe tunaasingana notisi zonna nga zijjudde obuvuyo
you shall find your notes filled of cables
nga tumanya nga gwe nno gw'otali abamu kwoba ab'omu kanisa ya katonda
we know how you're not among those of the church of God
osinira ku bakolisi kisoka 14:33
bakolisi ekisoka essula ya 14:33 kubanga katonda si wa kuyogaana naye wa mirembe nga mu kanisa zonna ez'abatukuvu
katonda afe si wa buvuyo
it's not of confusion
naye wa mirembe
but of peace
era wa order
and of order
mu kanisa zonna ez'abatukuvu
all churches of his holy ones
bubanga oli omu kuba mu kanisa ya katonda
you are one of the church of God
ayagala buvuyovuyo
want confusions
mu ngeri gy'otegeeramu ebikuweebwa
the way you understand what is given you
ng'ekigambo kya katonda bwe kiri
as the word of God is
olina obusobozi obwo olw'okugasa
you have a prophet that ability for profiting
so si lwa kukola bitasaana
but not doing things not worthy
ng'ogamba nti bwe busobozi bwange
and you say that is my ability
era mbadde ndaba ekigambo ekirala
I've been seeing another word
nti
n'abantu gambyeko
banayo
those would have corrected you in how to do it
wandi mugambi
you'd have said
zeno buno bwe busobozi bwange
this is my ability
kyekigira ekyekisa kyekirabo katonda kiyamba
measure of grace God give me
yes tugenda kusika paka eri gye tusembayo
pulled you to where we are
naye ate olina okukozesa ekyo kyolina kikugase
that you have profit you
wangise
Pray the Lord Jesus. I'm named Teacher Jacob Israel James. I testify of that word of weakness and the grace. Because in the 2017, as it began, we used to do work. Everyone thought you have work.
nasomanga mu kitabo
kyange
nalowoozanga nti mbitegeera
I understood I had it
wabula olunaku lumu
but one day Winnie Gilton.
Yaleta okwolesebwa.
She brought a vision.
Nga mu kibiina muno.
And in this congregation.
Mwalimu abantu balinga basatu abalina waka ategeerekeka.
There are like three people at work which is clear.
Waliko teacher Banji.
It was teacher Banji.
Musomesa Amos.
Teacher Amos.
Ne musomba Abel.
And Pastor Abel.
Olunaku olwo.
That day. There came a rebuke, and he showed that many of us, God showed the good things we had, but he showed we had no work. I moved on, went to teacher Amos. I asked him, how is your work? The work of teacher Amos, when I read in it, I understood it. I went back in mind, and I can no more understand it. Remember that
day,
he had finished the head in the Holy Spirit is the Holy Ghost. He asked me a question. If they ask you, that is the Holy Spirit, the Holy Ghost, what can you answer? I had scriptures, but they were not in order. He showed me, according to his work, I was with Apostle Paul, according to his work, it can help me to revise, and I understand. Asked him, how do you do the work? I thank the Lord, he showed me. When the way I was doing it, I knew I didn't have work. From that day, I went back to another work I did, and I took it as a mentor. I took teacher Amos as a mentor. He helped me in getting books. And what I was up to, I finished to him. He told him, here you're lacking. I thank God that this day, when I read in my work, I can understand it. And I give him another. I'll get testimony that they understand it. Glory and honor back to God.
Amen. Yes, you have a
praise Jesus.
So,
all you are new in this place, welcome in the name of the Lord Jesus. All this you hear, aim to fulfill Matthew 28:18-20. Our Lord Jesus said,
been
given authority in heaven and earth. Go make all nations disciples and baptize them in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Verse 20 he says, teach them all I commanded you, because I'm together with you up to the end.
So
what he wants to see, all things shown in this book, the Bible, the Old and New Testament, you know them. Whether prayer, you know it, of all forms, that in the Holy Scriptures, whether fasting, you separate that of God and that of Satan, whether provision, led by Holy Spirit and the army of holy angels,
you
know well how it is done, whether baptism, whether resurrection, whether heaven, whether hell,
and
everything, as fullness of heaven and earth, and above the heavens, and new heavens, new earth. All those things, at least you know them. All marked in the book Bible. What brought today is to say, journey be made disciples. We write down.
Right.
Even ask for we to make others disciples. And there is a much blessing in it. But in that word, check ourselves, see how do we write.
There
they brought a message warning us. Each one has a measure. Measure of gift of Christ. Ability enabling them to write and to do all this, as the word of God is. Where was not explained well,
to separate
weakness and ability
obwekigera kya Kristo kyatuwadde okukola omulimu guno eno
ffe
bennyini okukkiriza okufuuka abayigirizwa
ate
n'okugenda okufuula abalala abangi
okwetoola
ensi yonna bafuuke abayigirizwa nga bamanyi buli
kyonnaokuva
mu kigambo kya
Katonda
ekyo mu ggulu
lyonna
eggulu lyonna
n'ensi
ne waggulu
w'eggulu
kuntandikwa
n'enkomeroye
tusanga heavens empya
n'ensiensinga
byonna abimanyiko era nga tafuna nnaku yonna kubanga
okuyigirizibwa
kumanyisa bw'onaayita bw'onaakola
byonna
yesu yebazibwe naye kitwagala okulongoosa
kwe
kuggyawo obunafu mu kigambo ky'okufuulibwa
abayigirizwa
tukoze notes oba oliawo ezimu nga
tezivuddeyo
ekyokulabula kyayogerwako mu bakolinso ekyokubiri essula
ey'omunaanatulabulwa
nga tugambibwa
bwetuti
abakolinso ekyokubiri essula ey'omunaana n'olunyi lwa kkumi era mbagambye kyendowooza olw'ekyo kubanga kibasaanira mmwe abaasooka okutanula si kukola kwokka era naye n'okwagala nga mwakamala omwaka gumu
kwegamba waliwo obuvumu
kubanga
agamba
era mu kino mbabuulirira kubanga kino kibagwanidde
who have begun before
baali batandiseeko omutandikwa si kukola bukozi naye n'okuyaayaana omwaka gumu emabega
kwegamba nga tumaze okuwulira message
gyetuwulidde
buli muntu alina ekigera ekikisa ekyakirabo kya
kristo
kirimu obusobozi
obanga
bwakuwandiika kigambo kya katonda
nga
bwe tukisoma mu mitwe egy'enjawulo naye tebagambye nti buli muntu alina obunafu
abukozesebwa
kubanga tulabye nti obusobozi bukuweebwa lwakwegasa
ggweogasa abalalawabula
ate ne batulaga
tiate
osobola n'osindiikiriza okusukao ku busobozi obwo bwolinamukama n'omulaga nti nyongeraako nange ntuke ku kigera kya
gundi
kubanga mukama waffe yesu yagamba nti singa mukwata ebiragiro
byebalagidde you will do what I've done and beyond
mwebyo byakola mu mubiri
in those he did in the flesh
ngatulaga yesu obusobozi bubasobozesa okutuuka kukola kyenkola
ate
era waliwo obusobozi obulala obusobola okutwala
n'okola
okukirawo
and you do beyond
katonda eyagaba obusobozi katonda eyagaba ekigero
ekyekisa
era akyagaba
and he still gives
wangi
are we together
yalagira nagamba byenkoze nabo
mujjaate
mukole
n'ebikolakyo
saagala werimitinga mu busobozi ate
wadde
nga
bw'okyalina
naye ate era okyasobola okuwaga katonda nti nsobola okuwaga nange nsobola mukama otuuka nemmanya nga
mutume
nze sikirinambujjakibujja
bwakiningambengaataweaate
eyapa ayagala okuwa
abalala
atalina bingisinza mulimitinga nga ndeeta
obujjakubanga
ebyo byaliwo ku mulembe gwa nabbi
Moses
katonda bwe yatoola ku mwoyo yali ku nabbi Musa
spirit on Moses
nawaka abalala nsanvu babiri
gave 72 others
wabula
but
omu kubaweereza n'akwasibwa
obujjaagamba
nabbi Musa
prophet Moses
eri waliyo abasajja babiri mu lususira nabo mbu boogeranga
two people in the tent that they are speaking like
bali mukuwa bannabbi
they are giving prophecy
n'abagamba katonda bwayagala afuula abantu mu nsi yonna bannabbi
God wants to make all people in the world prophets
bonna
all of them
ate era n'akitulaga mu Yoweri essula ey'okubiri
and he showed it in Joel too
asobola ofuka okubalina omubiri bonna
all with flesh and spirit
kati kitegeeza kituufu olina obusobozi
obugere obwekisa nga bugereddwa You can so good, I can open your mouth. You can move me ahead.
Advice.
We do not advise you. 2 Corinthians 8:10.
That
we give you advice. Experience your way. For as you began before, not only beginning, even not
wondering,
the desire to help.
Desire
is a bit, I want it.
And
what you desire is true, and not only evil desire. God gives it. Spoke of gifts and said,
your
desire greater gifts. I desire the gift of this person. Sure, I can use it.
Lord.
You have ability where it ends. God can still give ability more. When I try to speak, don't limit yourself to it. You began to limit yourself. That's what God is giving.
You
give, but it still give.
Let's
read verse 11. 2 Corinthians 8:11.
Naye kaakano mutuukirize n'okukola nga bwe waliwo okwagala amangu era n'okutuukiriza bwe kutyo kulyoke kubeerewo
agambye perform the doing of it.
Si gwe tuukiriza okukola kwa byo.
That as there was readiness of will,
nga bwe waliwo okwagala kwa byo.
So there may be performance also out of that which you have.
Okola okuva mu ebyo by'olina. Let's read the verse 12.
Abakolinso ekyokubira essula ya 8:12.
2 Corinthians 8:12.
Kuba obanga mwali obanga waliwo okwangala amangu kukkirizibwa ng'omuntu mwalina singa mwatalina.
Okusooka okwo tusooka ne tukukkiriza.
First accept it.
Nga bw'olina.
As you have.
Nga bw'osobola.
As you can. Yes.
Kituufu. Nga
biyiteyo bwe. As your ability is.
Ng'ekigere kye ekisa.
As your grace given you.
Naye ate singa obunafu.
But not as weakness. Not acceptable in this word.
And
God takes away all weakness. And
he
sendeth the Spirit bear that weakness for us.
And
Romans 8, you studied it for a long time.
26:27.
Because that weakness is dangerous.
Then he atuma omoyo atubere ki?
Then he sent the Spirit to bear it for us. Never even manifests.
But
it just boils.
Spirit
doesn't want to see anything. So what do you call weakness?
I'll
not be able to do it.
Though
it seems to
live,
it feel weakness of it.
They
are going to say, my weakness, I can't live it.
See,
my ability, it is that. I can't avoid men. I can't avoid women. If you speak that,
before
God gets angered of you, many came angered over them on that word. Moses was sent, told God, I cannot speak. I'm a stammerer, I struggle to speak. He said, you
who
speak and do know not. What are you speaking about? God answered him with much anger. So what he was able to speak as a stammerer. Ability I had, Lord. Give me of more ability. He told him, choose another. Speak out to the people. It is true.
Aaron
troubled Moses, it was right that it troubles him. Even to reach to make a calf. That was his weakness.
yalina okwogeranga n'abantuatatekawonoomwogezi
put a spokesman there
kuba katonda kale yamugamba kati
beera
katonda eri farao
be a god to pharaoh
ne nabbi wayego
even your prophet is moses
Aaron.
Your prophet is Aaron.
Yes, we have
praise Jesus. Anytime he was left, he was weak. Prophet Moses spoke of, appeared in Aaron himself. When they
made
calfages, go, your people have sinned.
Nabbi Musa n'atukomuga nze nabazaala.
Moses told him, "Thy be God these people."
N'okutuka n'ogamba weke.
Rich, you tell me, carry them.
God tells
you, you can do this. Tell him, I cannot do. I have my weakness.
Nabbi Jeremiah.
Prophet Jeremiah.
Nze ndi muto.
I am young. Not speak your young here. Where I'll send you will go. Timothy,
he told him,
do not despise your youth. You put that aside. All
weaknesses
in the Bible are not acceptable. Romans 8:26-27. Who can bear you say it's the weakness you can't? Sit down, go and ask him.
Give me a break.
You see in Acts 1:8. Give us empowerment to be able.
Come on,
Apostle Levas.
He
got an advantage.
If
we want to pass via weakness, and because of measure of our grace, but those with weakness, they take things jokingly.
Yes, you have
to praise Jesus much.
So when
we finish in the Corinthians, they have told us.
Abakolinso ekyokubira esula ya 8 n'olunyiriri lwa 13.
2 Corinthians chapter 8 verse 13.
Kubanga soogedde bwe ntyo abalala bawumuzibwe.
Tekibadde bwe kityo kubanga abalala badde mugenda wummula.
Because you're going to rest.
Mulante.
You begin to relax.
Naye Mukama bw'abadde ayogera okuyita
musumbanimatayogedde
bw'atyo mulatte
speak that to relax
abalala mwewumule mugambe pasita waliyo abalina ekigero ekiwandika
measure right our notes. You are going to relax at that point. What you've gotten and what you do next.
You speak.
Who had been given chance, relax. Praise the Lord Jesus, brethren.
I'm
named Evangelist Elisha.
Now I've
got a question there.
We may have
written here.
And there's
enough who's not gotten it well.
And they
ask you a book to copy from you.
Or I give them
work we have done before. And they ask a book, copy it.
Kati aba akopye kigera kyange oba ekyo nakyo kirungi okukikola.
My measure or it's good to make copyright.
Bible egamba mu Yeremia 3:6.
Bible says in Jeremiah 36.
Ojenga mukamaka na Yeremia owandike.
Mouth of prophet Jeremiah and write.
Yes. Kibaki aba atute kigera
kye. He's taken your measure.
Naye bw'aba n'ekigera kye alika asobola n'okweyongerera mu kati
kuwandika. After they can move on more into writing.
Aba wandika po nti zowandisa
nalaba
nga
lacking and they add in because of the more they have.
kitegeeza gwe kaakati kwagambye nti ebyajjudde mu mutima gw'olibyafulumiza mukamwa
gwayogera
agambyelwakuba batayogera nontu omumwa gwatule
nayemuli
aba ayogera kati yeremiya
36
ani ono
Baruch.
Yalinga ajja mukamwa kaane.
He got from the mouth of Jeremiah.
Bw'awandiikira ekitabo.
And he writes the book from him.
Kitegeeza bonna abaali basoma abaali basomera.
Already they wrote what Baruch wrote down.
Yawandiise okuva mukamwa kaane.
That he wrote from the mouth of Jeremiah.
Nga Katonda bwe yali amuteeka. Ebyawandiikibwa byonna.
All scriptures in him.
Naye.
But.
Toma muntu notice aba tabadde.
Do not refuse to give someone notice
if they are not there. Yekigere kisa kyalina ekimwongerayo ajala ba wabula muko ayongere na muko ku scripture.
They will see that they were added scriptures by themselves.
Now atanda tuke itumanye ogenda tu.
You did not reach there, you know you reached there.
Kubanga moyo yakuleta anu ekigendo.
The spirit brought you here for a purpose.
Yakimanya nti okuyita okulemerwa
kwe. He knew that your failure
kuvudde mbutamanyi.
It's come from ignorance.
N'obutamanya bwabaawo olw'obutayigirizibwa.
Ignorance happened because you're not taught. Was it not that? For when we gathered out there, teaching was so minimal. Prayer was too much.
The
financial we called the prophecy. The
minutes
we failed many for lacking knowledge or for lacking revelation. Lacking revelation happened. There was no teaching. Now we've met all of them. Today you've met us on this.
They
taught of angels. But those two which studied them.
And
request every message you feel come your way. I want to know of this. How they can approach rich God. Come on media table, ask them. That is not there you will find us teaching tomorrow. But the Spirit have showed you need it. But in all, the message spoken, explained as you hear it,
it's
not spoken. Others to raise, others are burdened and broken.
2
Corinthians chapter 8 verse 13.
Kubanga sogedde bwentyo abalala bawumuzibwe namwe mutiganizibwe.
Bakati abantu bale.
Others we gotta relax.
Those
are pastor souls.
We are
behind.
Tuli mwangu tebintu bya
kuyama. Our things are quick.
Easy mwana.
Easy life.
It's
not like that.
This
pick that in your man.
You
relax yourself.
Others
they break themselves.
And
you read a rich look at them.
That's
why they have much measure.
They
have small. Relax.
We understand gamma ko lugana.
You say brethren.
Ngato cha wali.
Are you no more right?
Chigera chimpende.
The measure is over.
Ngubo ngota.
How you slumbering? The measure of rest.
Ya bendeke cho kutunura.
Over to look. I feel sleeping.
Waje nyabo.
Kama face Kristo yebazwe.
Praise the Lord Jesus much.
Kabona kyenjagala okweyongeramu era kyentegedde.
Apostle, what I want to add on and what I've understood.
Obubaka obwo Mukama obuganya okuyitawo.
That message could enable it to pass.
N'atunyenyamu bw'ati.
Until this, us like this.
Abasinga ne tulaba ng'abawummudde.
And most we see as if we are resting.
Ndowooza abadde yatulaba dda ng'emitima gyaffe.
Maybe had seen already our hearts.
Tukola notisi zino naye nga tuzikola lwa buwaze. Kiki ekibadde waawo.
But it's a force. What's been involved?
Yagala okumanya ekyo kiki kyabadde atulaba mu kuba akebera mu mwoyo.
What has been seeing in us for seeds in us?
Yes, you are right.
Praise Jesus much.
Answer your mwerimu mu bakolisi ekisooka
kisimu 8. Answer your Second Corinthians chapter 8.
Abakorinso ekyokubiri sura ya munana olunyiro 14.
Second Corinthians chapter 8 verse 14.
Wabula olw'okwenkanankana okusukira kwammwe kuweereze okwetaaga kwabwe kaakano mu biro bino era n'okusukira kwabwe kulyoke kuweereze okwetaaga kwammwe okwenkanankana okubeerewo.
Yes,
praise Jesus. Equality to happen. But we've been having that each abandon themselves. They do whatever they feel.
The messages
came stand up in the first message. We clapped. He saw us. He said, have you seen them? That is how they are. Some of them. But I want to skip some verses. We go to verse 20.
Abakorinso ekyokubiri esula y'omunana olunyi lwabiri.
Second Corinthians chapter 8 verse 20.
Nga twewale ekyo omuntu obutatunenya olw'ekirabo kino kituweereza.
He
has come, we have voted something. Wrongly, you will deliver them wrongly. And they reach to blame us. The full knowledge what they give. Knowledge, they claim their full knowledge. We too, by the Spirit of God, say that these avoid words to be spoken of them. Avoid what you wrote filled with new things of hearts. Yet we are of the new generation with the full knowledge of God. You write halves. Are you of full knowledge?
We
write all the knowledge come from light of the word of God. If you write halves, were you not to cause this con on us? For we avoid that blame on us. Let's repeat that verse.
2
Corinthians 8 verse 20.
Nga twewale ekyo omuntu obutatunenya olw'ekirabo kino kituweereza olwabirimu olumu kubanga tuteekateeka ebirungi
tuteekateeka birungi.
We prepare good.
Omanyire bakuteekera emitwe nga mirungi.
The order head
enyiriri n'okunnyonnyola
and explaining and they flow very well. You write other things. Avoid that early. Blameless ministration. Okugaba ebintu ebirungi si maaso ga Mukama gokka
naye
ne mu maaso g'abantu.
Where you
go?
Tubikwano maaso ga Mukama naye mu maaso g'abantu balabenga ebintu
bino
biri mu oda bulungi nyo byakumanyira ddala
bireeta
amaanyi
amangi
kubanga bwe yamala okulagira omusana ogw'okumanya
gwake
mu kizikiza omusana ogw'okumanya ekitiibwa kya Katonda mu maaso
gobugagga
buno
abutadde
mu ebyebbumba amaanyi amangi gavenga eri
Katondasose
erife
nakitegeeza
buli lwotajjuzamu kumanya kuno
gonna
tolina maanyi ogenda
kufuna
ojjafuna amaanyi matini
nabyowandiika
bwe biriira nga
bikujjulamu
kubanga akuwa bugagga asirika amaanyi amangi agagenda
obukuuma. Watch over it.
agenda okuwonya endwadde
obulirenga
bwe
babonaobulirabirambakiyinzika
kitya obutaba bugagga bwa
byebyangu
ebyo olw'amaanyi amaanyi
agajjirabuliwewandika
ebyekitundu ojja kwesigananga n'amaanyi
matonobwekunatuuka
mukusaba ojja kuba munafu ebyalikwa
binafubifunda
yesu kyava atuuka
n'agambabadde
nabingi ebyokubagambanaye omunafu bwemulina buli
bwebwemulina
yali akyalina
ebyokubagambanaye
natuuka nabaga naye omwoyo
bwalijja
ye akimanya nti omwoyo bwalijja space
ajajja
kubanga bwajja atuwa amaanyi
ate
atumibwa nebitondebwa n'atondawo
space
tuyinza kuŋŋamba nakendedde sikyasobola
tutegeera
yesu kisoboka okubanga wakendedde naye ate asobola okukwogaziryako
wategeezeza
kubanga naye akimanyi nti osobola okufuna ng'abadde akyalina bingi
ebyokukwongera
naye n'alaba ngaobusobozi bwe yakuwa bubadde
bukomye
ng'akulinda kimu mukama erigwe
terikikulema oli unlimited
nakinze ndimitingiddwa omwanawo yongeraako ayi mukama
nasiya memory
ebyo byonna abisobolaoba oyogera bulijjo nteriyo
kimulemategeeza
nekyo kyogamba
tokisobola
nakyo
tekimulemagwe
kenyini ayogedde
ntiteriyo kimulemaogamba
otya
ekyo
nakyo kyogamba tiotasobola
takisobola
katwogedde
bwetutwategedde
omwoyo wa katonda eri
gyeyayise
asooka ayita eri
okubasendasenda
nga bwe yasendasenda
akamuaggwa
naba wa meseji banne mukome
ngaobusobozi
mume temubuuzizza ate
obunafu
naye atwanguyidde tatulinze kugwa
quickly is not around us fall by that
kubanga yategedde
understood
kabatumalireyo
let's finish
olwabirimuolumu
verse 21
abakolinso ekyokubiri esula ya munano olwabirimuolumu
2 Corinthians 8:21
kubanga tuteekateeka ebirungi si mu maaso ga mukama waffe mwokka era naye ne mu maaso g'abantu
tuba wa meseji nga tuli wano tuyimidde mu maaso ga
mukama
omwoyo wa mukama
the spirit of the lord
mukama waffe yesu kristo
the lord jesus christ and the father
nga tumanyi mugenda mu bantu
and you know we are going to people
nga twakala bwe mutuukayo
what when we reach there
muleetere eddala ekyo kye bayinza okulaba nga kya muwendo
that they can see it is a precious thing
era nga bawulira ekigambo nga kireeta amaanyi
and they hear the word it brings the power
n'abaali banafuwa
even those who got
n'abaali bazirika mu mwoyo n'abaali bakyama mu mwoyo batuuke mu kutegeera
and they reach understanding
kubanga ekigambo kyagamba
but the word says
nti n'abanakuwamubalitegeera
ebibuulirwa
n'abakyama mu
mwoyobalisibibwa
era okutegeera
ebibuulirwakulifuuka
ntiisa njereri waliwo amaanyi agaliko
emabegabuliwo
osobola okuleeta okutegeera
kunyininnyini
era bayibuli
yegambakyaddamu
okuddamu okulungi
anywegera
emimwanyi
owulira
essanyu n'ogaabula
nnyonnyoayi
mukama n'owulira essanyu wenna ate mukama n'asanyuka essanyule ne gafuuka amaanyi so mu lugendo luno
tufubakiebiuba
bwe tubitegeka mu maaso ga katonda nga tubuulira tusuubira dinaeri mu bantu gye
mugendamulina
okubitwala nga biri mu
oda
nga saaviisi zonna bwe tuzikola
n'ez'
ekigambo ky'amagezi bwe
zirina okubeera
so sigamba nti tufuneyo akyayiga osoma bayibuli
agezesebwe
bwagezesebwemu mu kigambo ky'amagezi
mugere
mugezeseza eri musanisu
test from their services elsewhere in the Sunday school. Outside the field, here we are in the field. Proverbs 24 says,
prepare
the work outside the field. Here we are in the field of ministry.
What did we ministry?
Okay, the shuttle ministry. But remained ministry, fields.
Uganda,
when Uganda God begins to test themselves
Kenya.
With Kenya and they win it, chances of going to African Cup of Nations in the World Cup minimum,
they
scored penalties. In the test, you're going to see the real picture how it is. New people coming here, they will not know that you're testing yourselves. The rich say,
the
apostle stands to minister. Ministers, here is that. What is the Bible? And they stammer, John.
Zululu,
they struggle with this.
Those
things.
What
you want to appear to all people. We became an epistle we ministered through.
Mazima.
Indeed. I don't want you to do those things in your way. In the way God has given us.
Rejoice
and become letters, epistles we ministered through.
Epistles,
as you wrote it, the way it appears. As you preached in it, the letter appears like that. Though I'm not there,
the
epistle is moved there. It is you. This one is apostle's epistle.
The apostle
himself is made to be coming from there. All that we are up to, don't get weakness. Combine it, call it measure of grace.
Spoken most of the
weakness
and
this advantage it has, it's never had advantage.
When it comes, what
is called weakness and what comes from it? In the word of God. Not good, it's not good in it. Finish the Corinthians.
Abakolinso ekyokubiri esula eyomunana n'olunyirirwa bimukiri.
2 Corinthians 8 verse 22.
Era tutuma wamu nabo muganda waffe. Gwe twakemanga emirundi emingi mu bigambo emingi nga munyiikivu.
Owulira. Ogezesebwa mu kuyigirizibwa kungi
kwa
Gerizo.
And now we test you.
Naye ssebo byonna nga debingi byonna nga munyiiki mutalina kyalisi.
Diligent, you don't miss anything.
Tugenda okutumanga twekwekakasa.
Saying we are sure of you.
Oluganda agenda tukiikirire.
The brother, let's go and represent us.
Mu America.
In America.
Mu Asia.
In Asia.
Mu Europe.
In Europe.
Oba mu kifo kyonna.
Or in every place.
Eky'omunsi mu kuweereza.
The world in ministry. Every point we are diligent in it.
There's
no laziness involved.
And
we pray for you. Spirit of God empower you. Since to all in the weakness, every laziness.
Become
powerful in the word of God.
The
power of God of all increase your way. The Acts 4.
Apostles
in power in preaching the word. Power increase the word.
Many
in the rightfulness. And they are not to strive on them. As outside the word was minimal. Miracles to where to pull force. Pull it!
You
pull one miracle by force. Get it coming.
But
by knowledge you send the Spirit.
Angels
go to America, get my dollars. And you just pull them yourself. Yes, he was
praised Jesus.
So, tuloze ku kigambo
ekyo. But let's think of that word. Katumale olunyiri olwo. Let's finish that verse.
Abakolinso ekyokubiri esula y'omunana olunyiri lwabiri mu bbiri.
2 Corinthians 8:22.
Era tutuma wamu nabo muganda waffe. Bwe twagema mu bigambo ebingi.
Bwe twagezesa mu bigambo ebingi. Tukolesa kukema kuba si kyekiri wano. Bwe twagezesa mu bigambo ebingi.
Era tutuma wamu nabo muganda waffe. Bwe twagezesa emirundi emingi mu bigambo ebingi nga munyiikivu. Naye kaakano munyiikivu nnyo okusingawo.
Yali munyiikivu n'ayongera bwongezi.
Diligent, more diligent.
So teyayitamu bunafu mbu ate.
Did pass quickness and relax.
Kebangambye ate nze ndi mulungi
ka. I'm good now finished.
Nkampumule.
Let me relax.
Yayongera bwongezi kakasa nga kikyasoboka.
Prove it's possible.
Obuvumu obw'enjawulo ate obulala.
Confidence in boldness.
Abakolinso ekyokubiri essula ya munaana olunyiri lwabiri mu bbiri.
2 Corinthians
8:22. Olunyiri lwabiri mu esatu.
23.
Omuntu bw'anaabuuzanga ebya Tito, yassa ekimu nange, era ye mukozi munnange eri mmwe. Oba by'abaganda baffe, be babaka ab'ekkanisa, abo kye kitiibwa kya Kristo 24. Kale mubalage mu maaso g'ekkanisa ekiraga okwagala kwammwe n'okwenyumiriza kwaffe ku lwammwe.
Yes, you must
praise Jesus much.
So, mukusembayo.
Now in ending.
Mubakolise kisooka eky'okudya essula ey'okusatu.
In 2 Corinthians chapter 3.
Yonna tugenda era mufuuka ebbaluwa gye tuweerereza.
All we aiming that it become an epistle we ministered through.
Si mukwogera okumanya kwonna.
Not in speaking knowledge alone.
Naye ne mumaanyi.
But even in power.
Kubanga mbuulidde ekigambo bulijjo.
Preach the word every day.
Okuleeta okumanya Katonda okujjuddemu omusana gw'ekigambo
bulijjo. The full knowledge of God as light of the world.
Naye n'amaanyi mugalabyenga.
But the power you have been seeing it.
Ate mwakatandika.
And you've just begun.
Okuwonyezebwa okutaliko kusiitaana.
Without struggling with it.
Okukyusibwa.
To be changed.
Okusumululwa.
Be delivered.
Mubirabye.
You've seen that.
Nga tewali kufuba nnyo naye nga amaanyi agali mu kigambo n'okufuba kwonna.
But the power in the word.
Obutayimirizaamu omwaka gwonna.
Without relaxing every year.
Ekyo kyongera osumulula amaanyi amangi
bulijjo. To lose much power every day.
Era bingi bikolebwa awatali mukono gugoroddwa gwa maanyi.
Many have done without stretching out the hand.
Yenga Katonda asonga busonzi lugalo.
But God just points the finger.
Ekyo kikolebwe.
That's to be done.
Kibeerawo.
And it happens.
Ate nga tukyali mu shadow ministry.
Just in shadow ministry.
Bwe tuneeyanjula eri Uganda n'ensi.
Produced Uganda and the world.
Bwe batufulumye mu buweereza obwa ddala.
We shall move into real ministry.
Era muliraba ebikulu n'ebye. N'ebyekyama ebyenjawulo.
Great and awesome things.
Ebigobeera okumanya Katonda okujjudde
ekitiibwa kye. Which followed the full knowledge of God and His glory.
Naye twagalayo abantu abakasiddwa okubeera ebbaluwa.
One people proven to be an epistle.
Nga ne bwe tukutuma butumi wantu obeera nga bwe tuli.
Send me the place where like we are.
Mu kigambo mu kumanya kwonna.
The word in all knowledge.
Ne mu maanyi agatuukiridde mu butukuvu mu kukola.
Build up in His working.
Agayita mwoyo mutukuvu.
Passing the Holy Spirit.
Ekyo kyasembyeyo ng'atugamba
akolise
ekyokubiri essula ey'okusatu n'olisooka.
Abakolinso ekyokubiri essula ey'okusatu n'olinya olisooka.
2 Corinthians chapter 3 and verse 1.
Tutanula nate okwetendereza ffekka oba twetaaga ebbaluwa ng'abalala ez'okutendereza eri mmwe oba eziva gye muli. Olunyo olwokubiri. Mwe muli bbaluwa yaffe eyawandiikibwa mitima gyaffe. Abantu bonna gye bategeera gye basoma.
Kaakati tufuba.
Now we try.
Kubanga tugenda kusaba awaadi mu nsi.
We are not going to request for awards in the world.
Twabulidde enjiri.
That to preach the gospel much.
naye mwe mutuweesa awaadi,
but you make us be given an award,
nga muli ngule zaffe butereevu,
you are our crowns,
era tumanyi nti bwe muyitamu eri kati,
nobody pass through out there,
mufunye okumanya kuno kwonna era nga mutegese byonna bulungi,
got knowledge prepared all well,
mugenda kubifulumya bategeerere ddala,
you got released it, they will understand,
mazima mu nsi Mukama yatumamu omutume,
indeed in the world God sent an apostle,
era nti Katonda ddala kituufu,
and that indeed God
yaweereza kabona ayigirizawo kati mu nsi,
a priest teaching in the midst of the world, and the did God has appeared in the midst of the world with his much power to do awesome things and the miracle
despite
all work on the planet earth. That
it
will be a crown enough,
and
all people you will pass through, preach on television and radio, and those pass through there like that with a much power, and they don't feel any demon on the way, neither a sickness, but they are filled with wisdom in the word, in the working, equipped for every good work.
Yes,
praise Jesus much. That's why he's finished as he says.
2 Corinthians 3:3, nga mulabisibwa okuba ebbaluwa ya Kristo kwe gye twamuweererezaamu, etyawandiikibwa na bwino, wabula omwoyo gwa Katonda omulamu, si ku bipande eby'amayinja, wabula ku bipande gy'emitima egy'omubiri.
Kati nyiikirira.
Now you did diligence.
Kubanga tumanyi nga mufuuka bbaluwa.
We know you become a letter.
Era ebigambo bino byonna bifune nga bwe biwandiikiddwa mu kitabo kya Mukama.
Get them as written in the book of the Lord.
Kubanga okunnyonnyola.
For to explain.
Gwe musana gw'ebyawandiikibwa.
It is the light of scriptures.
N'okutegeeza.
To proclaim.
Okutegeeza.
Proclamations.
Kwe kusoma olunyiriri olusooka.
Is to read the first verse.
Okunnyonnyola.
To explain.
Kwe kugattako ennyiriri ezisinga obungi.
To join on many verses.
byonna byebisse mu musana omungi ogw'okumanya Katonda.
All have come in much light of knowledge of God,
oguli mu kigambo kye,
which is in his word,
era n'amaanyi amangi,
and the much power,
agajja gagubirira,
it cometh follows,
era nga tumanyi,
and we know,
nti gwe bwona afuba okuwandiika mu kitabo kyo,
you try to write in your book,
obulungi n'okutegeka kwonna,
in all preparation and ordering,
n'omwoyo bw'agenda okutegeka mu gwe,
the spirit who will order in you,
mu biro biri bye yayogerako ebiri mu Matayo 10,
time is spoke Matthew 10, nti
obali kutwala mu bakabaka ne baani okubuuza,
take things to ask you,
teweeralikirira ki ky'ogenda.
Not worried what you will speak. Spirit will get what it prepared in you. Mind you scriptures. Operations moved by in being trained. John 14:26. Come and remind us all. Reveal us more, teach us. If you accept to be trained,
walk
out perfected well in the light of the word of God,
bring
full knowledge of God and
God,
even much power, they will go with you always
through
the Holy Spirit, and you work together, the glory of God manifests, knowledge reach every place,
the
progress of knowledge smell everywhere. Do not use any weakness. You call it your ability. It's not.
It
is given profit in us and the profiting many.
If
we can ask the ability as Christ worked in the world and beyond, you do it like that. God will fulfill it in your life in the name of Jesus Christ, Son of the living God. May God bless you. Thank you for coming.